www.yajimsafi.com.
Ifnya supi ndani ya mbanyu. Niko na Jay Yale. Come on.
Alfajiri napofika wanapiga goti na momba Mungu. Shida zangu azimalize. Swazi kwenda kwa mganga kwenda kuongeza gundu. Kisa nyota ingalishe. Mina ndoto za kwatu milionea. 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 Mina ndoto za kwatu milionea. Milionea. Ndo mana najituma na haso kila siku. Niache mie nikeshe gurudumu na sukuma. Mina shida na pesa kaunazo we nikopeshe. Ndo mana najituma na haso kila siku. Niache mie nikeshe gurudumu na sukuma. Mina shida na pesa kaunazo we nikopeshe. Sister do what you be show bola ujitume kuliko kuza mwili kila bwana kukune. Tapata mateso kulichuna dume. Mashaliti mengi mala mboga usichume. Mala mboga usichume. Nipe deal kazani, nipe deal, nipe deal. Nipe na kuwe rafiki mina we. Tugombane, tugombane hey. Ukitaka mambo yetu yende fresh. Give money, I give money hey. Lengo lako wala fiki mina we. Tugombane, tugombane hey. Ukitaka mambo yetu yende fresh. Give money, I give money hey. Najituma mweza ako. Domana kila siku natafuta pesa. Najituma mweza ako. Nasaka nekipata. Sije kuteseka
That's my life, that's my hustle. Bize kutafute kikipato. Watu nantolea macho. Hibrada mbaya bwa mdogo kacheze na dadako. Maisha yetu shida zetu kama movie. Geto kina waka tunachoma udi. Home jakari tunashindia udi. Yani beto kiunonu zilete makuli. Singua nipele kwe selo. Sio laki wezi ngua hata jero. Majirani kutokero. Nikani kobu koba mwendo mati katerero. Kidogo angalau ili kuwa jau. Kupata tu msosi ni vita ya maumau. Mbona mnasahau, mnapagawa au. Squeezy mambo na kimbiza kama pesi tau.
Sister do what you be show bola ujitume. Kuliko kuza mwili kila bwana kukune. Pata mateso kulichuna dume. Mashaliti mengi mala mboga usichume hey. Mala mboga usichume. Nipe deal, pesa di, nipe deal, nipe deal. Lengo lako wala fiki mina we. Tugombane, tugombane hey. Ukitaka mambo yetu yende fresh. Give money, I give money hey. Lengo lako wala fiki mina we. Tugombane, tugombane hey. Ukitaka mambo yetu yende fresh. Give money, I give money hey. Najituma mweza ako. Ndo mana kila siku natafuta pesa. Najituma mweza ako. Nasaka nikipata. Sije kuteseka
Yeah. Huo ni mtazamo tu. Tumsingi vijana wenzangu tupambane. It's your boy Jay Ale Gangsta. Raila Boy.